imba kanyuma baby okawulire. Njagala nkuwomo kwano baby sikufera kumotimo gulire. Njagala nkusanyuse, nkusanyuse baby nkusanyuse. Njagala nkuyimbire akayimba kanyuma baby okawulire. Njagala nkubulire chiri kumotima baby nsumulule. Simani wembita ndikanze no mutima kukuwa kankubulire. Nalima nyindi vivali pange pange vienda bama ulire. Mpaka sera mambi chivade chinu maero kanchi ya chule. Kaleda chika wezi jenga beya ukusatu ama tonzi ulire. Ulire vigambo vyange mubutono wange nsabonsa sire. Ndi waweru wa mutima kuu ndaba kaka kufuru nsabonzi ulire. Siri na oche nke chichaso vochigana chingambe nkabandule. Njagala nkuyimbire akayimba kanyuma baby okawulire. Njagala nkuwomo kwano baby sikufera kumotimo gulire. Njagala nkusanyuse, nkusanyuse baby nkusanyuse. Njagala nkuyimbire akayimba kanyuma baby okawulire. Buli wontunulira nkuba mwakafana nyinga tuli famire. Uwomukwano labayo amaziga genka bansaboga sangule. Njagala nyige nyige bihundu kumutima bamanye nalise mugole. Nawe bakuchukula nzo mutima gulu masabo ntunulire. Dobozi ly'omukwano kwo buli kirundi wulira ngali mpita kale. Lwakirifuna mufirenge ntonotono bebe nzijukire. Chesa bonsumulule nkonkono mutima gwo bebe nzigulire. Sigomanye n'obwensulaze n'ebiroto byenfuna n'obimanya kale. Njagala nkuyimbire akayimba kanyuma bebe okawulire. Njagala nkuwomo kwano bebe sikufera kumutima gulire. Njagala nkusanyuse, nkusanyuse bebe nkusanyuse. Njagala nkuyimbire akayimba kanyuma bebe okawulire. Uwomo kwano sasira omutima gwange bebe gwajjule mbale. Gwali na ukuntasa ninyiga nyiga nofumula kale. Twaji omukwano banange love nya kusiwa tojitakule. Nze gwali na ukuntasa oli malaika mara kula bolonde. Ulira banange akawowo kowe kantameza mwenge bigere. Kale zena nazotoka olw'omukwano gwo bebe nkusaba twogere. Chensa wansumulule nkonkono mutima gwo bebe nzigulire. Kwesinoma neno wensulaze n'ebiroto byenfuna n'obimanya kale. Ndayidde okukusubwa obutwambunywerawo mulambo baguyoleyole. Enzikiriza nkuyimbira akayimba kanyuma bebe ku radio kawulire. Njagala nkuyimbire akayimba kanyuma bebe okawulire. Njagala nkuwomo kwano bebe sikufera kumutima gulire. Njagala nkusanyuse, nkusanyuse bebe nkusanyuse. Njagala nkuyimbire akayimba kanyuma bebe okawulire. Nakuguridde naka radio ze drogo ne mutima fosi kakano. Kakuweno munango tuninga eddoboozi akayimba okawulire. Iya ni pulo kajikuba ajiteke mu ebirungo byekuwomere. Oba poluchesa ne leiza babuze bakubulire.